Baba jaja wandi baddewo.
Umutima gw'omuto maso tegera bira obuntu obutono obubuso bw'omuto bwe bulabye tebukomawo kino kirinako emboozi gye nnyumya kukeesa gw'omuntu omwe yakwata ku mutima gwange mu buto ffe twali wate tulina bingi naye omukwano gwe bambi gwakiikiriranga ebirooto mu mutima gw'omuto yadde twali wate tulina bingi naye omukwano gwe bambi gwakiikiriranga byonna ebitalimu era ndikusima sabato genjo bakefu okukera akamwenyuko kajisoka nuyolekere chidima oni memerefe tulie kuwate twali wate tulina bingi nayo mukwano gwe bambi gwakiikiriranga omukwano gwe nandisabye mama ne tata twali wate tulina bingi Chikiriranga byonna ebitaliwo era ndikusima
Jolly Muzira, Jolly Muzira.